the mathic. Inakuaje?
Shwari kama bari.
Si, si, si.
Yeah, ke. Blaza. Ale.
Nilikonyesha mapenzi kameni ganda, kiboko masaji na jo kukanda, mtoto Rufiji umamani tanga.
Tanga iweza.
Vile na jo kusafisha kafundi randa, kwangwa na ngoja nkianza kudanda, no count kwenye kiwanja.
Mami love,
kalie kwa chini.
Baby love, double kibini. Ngata, baby, dandia,
danda, baby.
Baby, kata, baby, nashikilia. Ukiniacha mwenzako nitalia,
pole sana.
Asikatai, najua kudeka na ringa pia, unajua kuiweka na zingatia, bao la ushindi asilimia mia. Natulia, hivi nata ama niongeze, taratibu tanchocha baby legeze, wanaropoka baby baeleze, fanya kama inatoka mkoleze.
Mami love, kalie kwa chini.
Baby love, double kibini. Ngata, baby, dandia,
danda, baby.
Baby, kata, baby, nashikilia. Ukiniacha mwenzako nitalia,
nyonge.